najua wanenda salama, ninajukuza wamesha kurubuni, fadhila zangu zioni natambua, siwezi kung'ang'ana shanipunguza. Hey, ninajisi bahati sina, so leo so jana, bora ungesema mapema kama kuna kosa nilokutendea. Uliniahidi utalinda heshima, utaifanya dana, kumbe hata yale maneno mazuri ulosema uliniongopea. Sikio mekicho njigeuze kalio, bure ntajiumiza, mizani haipimi kulio, shetani haambiwi